ZWAP.com.
Kuba fiashi pa kungushi, fwe boba lupwa wale chushi. Kudipenda wiyo ipaye inkaridila mtu wandipushi. Nefa kuitolu wa chucha, sunka noti kutusha. Doesn't matter kuchoka unga nkadeve ufu na mufuture. Wika suminisha po mtu uku kwe batita waka kualishi. Baho yota babili vamo elo bafuwa feba kakuvalishi. Baoneka kwa tini bangeni kunja muka tini bashetani fie. She and my daddy say I believe dreams do come true.
Shanwila danda ula vunze vifake mumanja ya katula. Fuka malanda na ngwe uyu nidesa wea mandela na vanakula. They thought they buried me na buwana chuka na peni fulu mtandafula. Loke we mvulo lungene we mpepo wande kakasa ni kakasuba. Kalamushe kubantu vunze nobody knows tomorrow. Ikakakana neba nkumufiki lako we used to borrow. Happiness is my main priority ni nakulila musoro. We bana bai chuli la paka nemfwa tatwa kabepo mulolo. Who God bless, no man can kiss. No love I say my evil ways. Nidi na family ye ini chetekera na kamwana kangono to raise. Nidi muleli yanga na nguba marusha maningi kunifa kamurezi. The sky is the limit, plani ya tupaka tika fike na kumwezi.
Wika suminisha po mtu umu kwe batita waka kualishi. Maho yota babili famo elo bafuwa feba kakufalishi. Oneka kwa tini bangeni kunja muka tini wa shetani fie. She and my daddy say I believe dreams do come true.
I've been winning for a while. Sina lekepo kusunga mafao. Taking a care ba mayo. Bari kubenzo basho ba vanzao. Tosu rejected niba mapela pafupi no vipanga friendly. Instead yo support ya penenzo tulu kushabenzo fuck up o envy. Gani na kwani so choka muudu ninga kwani so gula pentry. Bebenzo tifidinga niba ngono boya batu patide bengi. Shaka ikarepo broke again. Every day I end. Where I'm from been to be the insane. Although I can't complain. Penny did it pano since independence day yesterday. Hard to fight before my problems ya chaya escalate.
Yeah. Shady Young. Yeah. Yosam. Logistics. Muchemo. Yeah. Yeah. Louis Duck. Hostels. Wise man. Yeah. Standard man. Yeah. Yeah. Young kid, Nico G, Mr. Frankie Babu.